yande joni wittodi min tagui sappo joyi studio kalangu nani habaruji ɗinni e fulfulde ɗimin Oumar Dianganta on nder koye kibaruji men. Ɓiɓɓe leydi Niger mani portal IA gaɗagal gaɗagal nayi yaago jeetati lewru juillet nder Anosire gallu ñamay. Jaagode ni lamɗo jaɓini sukaɓe tefoɓe talkuru bakka noon no dawan jaaha tefowa tewtowru duuɓi ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi nder gajir kaleji Niger. Non no wonno yehira jiri lamba jeenaɓe o mo lycée Corombe o hokki bawɗe hunduko makko. Yewtere men pindino hannde yeccata kuna hannde o ko ƴe wattani hano semɓintinol wattede o janngirɗe hano potorɗi ko wattani ɗemle wuro hokke sembe ko sukaɓe ummatorɓe leyde men Afrique. Ɗum waɗi ni mbiyen ni kaala en kaalan dow mum so en tokkoɓe nana pittol haala nder kiɓaruji men. Waɗini wakkati dow laabi internet noonni nane mbiyen ni hano whatsapp noonni ɗo nder galluñe may lamba gonno wonno andina habaruji studio kala ngu delle studio kala ngu no andina himɓe mum noonni ko habaruji ɗi kala ngu hokkata noonni andinitta noonni yoɓatake mbabuɗu noonni golle maɓɓe ni woni ɓe golanaɓe gollida e radio ji gonɗi nder reedu leydi men noonni. Studio kala ngu no watta daane dow dartingo hano hakke mum neɗɗo fof ko yaaɓi ɗum noonni jomum ni hano hokki habaruji ko nder guykana nder cuccuka gon noon ni no jukkete no fiyete e sawre ko waɗi gacce ɗum noon ni. Jaamoɗo mbiyen ni batu laawol capanɗe tati e tape ɗaɓere noon ni hano gaɗagol ɗo nder siire galluñe may noon ni hara ko ƴewata hano hawruɓe noon ni ko watta hooreɓe kamɓen capanɗe tati noon ni ɓe leyɗe men ɓaleɓe e hooreɓe gomnatiji maɓɓe noon ni ɓeɓe ni ɓiɓɓe leydi men Niger pottal gal ɓe manigal faa woɗi. Ɓiɓɓe wuroɓe men hano kalani jaadi min tarnan Fouday Ahmed noon ni no ɗum waɗiri.
Komin moyino woni tawe hawrinde nde laatake hawrinde nimɓe fuu partiji politique ɗi ngala e laamu e pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ɓen fuu nodde no ngara to hawrinde nde, amma fey goto maɓɓe wattaka nder sigila on. Ɗum ɗon hattano ko hawrinde nden heppa wadde
ndeñamay waylike sanne sa'a mawɗo ɗum laatani leydi Niger de hano ko darata dow ummatore ɗum metti kan sanne, ngam no woodi ummiɓe haali dow inde sukaɓe ummatore to hawrine nde. Amma ummatore hokkaka laawol haala yeeso horoɓe leyde ɗen saɗormaji maɓɓe iko ɓe keɗi faa ɓe gadda ballaga maɓɓe nder yaadu yeeso
Afrique.
Deni werɓe gari nder leydi mon ko laabi ɗi maɓɓa baasi fuu wala nder mum ngam heɓa hakkillo fukkingo warta nder leydi ndi ni noon. Ribo on ɓeydake ya ngam werɓe ɓen coodi han ko mbuttodihemin ɗum fuu mi sonni di ɗum
différence quoi.
Tewteru ko talkuru ni bakka noon ni ko duuɓi ɗiɗi sappo e jeenayyi nen no fuɗɗete jaango nder jaadirka leydi Niger no Nigérie lamba jeenayyi onon ni mo galluñomay gonɗo lycée Issa Corombe noon ni hannden ni hano inɗe sukaaɓe noon takkete ka ɗoɓe talkuru hano tewteru talkuru du ko ummoyto kamɓen keme joyyi noon ni tefoɓe talkuru du noon ɗon mbiyen ni ɗanka soi bagage noon ni hoorejo jiri ano o yewtiɗi bandi min jaadimi noon ni ano Asumana China.
On vient de finir une
min timmini hawride amin ƴewtinade fondita ɗereji tewtewru ɗum. Bureau gattaɗo on du takkan inɗe cukaɓe ɓen ko watta neɗɗo maɓɓe fuu anda to natta waɗa tewtewru mum. Waɗan cukaɓe tefoɓe hikka bac série A4 on ujunaji jo jango mo Allah yaari to yande jeɗɗe mintaji woronje watta fuu neɗɗo maɓɓe fuu no hani tawe wari ɗerol mum noddiragol gol e carte d'identité on du tawe jomum waddi ɗum. Winduɓe dow inɗe ko e mum'en ɓen du no bawi gadde ɗerol gol gadda carte d'identité na passeport. Ñawluɓe gare to tewtewru dundu de gari bawa naati seni de ɓe gaddama to ardiɗo hawju tewtewru dun kanko ƴewtinto dara no waɗe fu
le candidat ou pas.
Ko watta hen sukaɓe ummatore ɓe duuɓi sappo joyi yaago nogay e joyi gomɓe nder ci e noon ni communeji sappo ɗi Agadez noon ni kamɓen keɓi hano ekkitol noon ni dow demal gam ɓe balla hano ɓe balle dow ko watti yeeso noon ni golleji hano joɗɗinaɗe noon ni nder wuro maɓɓe noon ni. Ɗum ɗo waɗi ni hara ko ƴewata SG mo mairie hano timiya noon ni o wi siri o no wallan ummatore ko watta jehol yeeso heɓe fara ɓangguere demal gal e golleji ɗiɓe gatti yeeso. Adama hadbini Adamu Al Goubas noon ni o yewtidi e bandimin Anice hano Karim.
cuɓaaki commune amin o olum waɗay ɗum ngam wala mo annda ko yimɓe commune amin o no remooɓe mawɓe du yimɓe no gi'a ko wona no itte nder kaliiji ɗi fuu nden ne balla kamin gaddana ka walliran remooɓe ɓen ko watta demal waɗa sembe cukaaɓe ummatore ɓen du no ɗon ɓe gala fuu koɓe gaɗa ɓe jehiino tefol kange amma wala koɓe keɓi sey ni torra hannden du ko balla ka heɓa ɓe fuu ɓe gartan he demal ngal sigila o duude ni ɓooyi o nafan ngam yimɓe ɓeydan annde mu'en dow laaɓi deme
bako ni layre heɓama nder dungu hano hittande hikka gu ko département mo ayeru nonni hano ñamdu bisaji no woɗi ho yirnan nonni kono kalowo dow inde laamiɗo wuuro ayeru nonni o wi dow gattol jungo horeɓe hano kawjiɓe filla joɗɗingo hano hakkillo fukkigo caka himɓe nonni nder bawɗe allah nonni ho yirna heɓama far filla han cottol mum nonni gam ɗiɗum hoyi ɗum ɗo wakkati on ɗonni saydu mbima kalowo dow inde laamiɗo o fantini bandimin Abdoulaye Adamu
ero e fande kiri sambo de haran
laabi ɗimin koƴƴi hikka ni woni arande fuu tiiɗala waɗi sanne ngam duroɓe tampi fuu du fardumo kom gomnanti waddi dumo dey ɗum heƴata jam are nde fedde leydi mawde hawjinde filla wartide hakkillo fukkingo e pottal du hokki ayar wuro fulɓe ceede min jeeyi toggaajel suudu baaba min jiidi e maɓɓe ɓe mballi timin kam woni sonnirde mum e ko yirna dumo ngam ayaru hikka moye noon fuu yi'i ko dumo kon caadaki gaajel ko wallitirimin ɗum hikka dumo kon caadaki warɓe sooda fuu no ɗon connire ko e koyirna
de fi denaku kan hoɗi hakkilloji himɓe nonni fimo horeɓe gomnati o e laamiɓe no handi wadda hano balla mu'en nonni ɗo fi denahugo laamiɗo leydi zender nonni sultan aboubacar sanda oumar nonni o wi ko woɗi ni woni hano tittinkina ko watte noon dow fi hano yewtereji pindinol nonni e duwa uji nonni waɗane himɓe dow fi denahugo jadimi moctar hammadou o yewtidi e makko wakkati ko o yano zenderden
il faut quand même continuer la
no hanni yimɓe tokkito wadde tindinol seni on ƴeewi no région zender o fuu foti min ngala saɗarma muɗum min bo wayi hedde ɗum duude région zender o allah yettama hano ko darta ardiɓe hawse ɓe miɗen e tindinoje yaade to ɓiɓɓe wuro ɓen heɓa nimɓe fuu kakkilo perta gite mum ƴeewa ko watta hunde fuu komin jii ko hegaki no hani horeɓe ɓen kalane masogeji kawjiɗi filla denagu tawaɗi ɓadagal ɗin heɓa ɗum hise ɗiɗaɓel ngal wakkati allah fuu jemma ila ñalawma miɗen juula min eele allah min keɓan du jamako
inchallahu nous allons réussir
dimma alhajiɓe jehoɓe leydi saudia ni hittani e duɓe ɗiɗe sappo e jeenayyi kan woni hano alhajiɓe ujunaji sappo e yo e keme jeetati e capanɗe jeenayyi e goho jooni ko heri no hoddidelle no horejo kawjiɗo e filla sigilaji hano kokkol habaru ɗo hano ko ho noonni nasiru saydu o wi gam inɗe hano alhajiɓe hano tabbintinaɓe noonni kamɓe ujunaji sappo e ɗiɗo e keme jeego e capanɗe tati yo ɗiɗo kamɓen tabbintine nasiru saydu ni fantini wiide ni leydi niger no handi wi eni yettina hano aade dimma kokkaɗo gam deniɓe gaɗayni ɗo yaago yeeso leydi niger wawta heɓi dimma kokkete noonni delle seɗɗaɓe kokkete nani ko adama dawaci waddanimi
hannden balɗe sappo e ɗiɗi korani ummade laanaji ɗin yaade to hijjugu ngam laso e go'o lewru juillet du min mbi'i laana arana kam ummoto cs franco mo tallaji on min mbi'i hijjotoɓe ɓen garta jooɗo keɗo laana kam fadde maɓɓe naatude nder batamaare to laanaji ɗin adati miɗen he siriyade ñageje ɗen ni gaɗol mum hemum min tawa dimma hijjotoɓe mo leydi niger hokka on heɓake dow hijjotoɓe ujunaji sappo e joyo e keme jeetato e lasoji nayo e sappo e go'o hannde hijjotoɓe ujunaji sappo e ɗiɗo e keme jeegom e woronje e ɗiɗo kan en yaadu mumen kay tabbiti gam ɗereji maɓɓe fuu kuuɓi ɓe joɓiɗi du ceedo hijju maɓɓe ɓeyto du horiɓe ɓen gaɗan ujunaji ɗiɗi e ko deki amma rafi yoɓididde ceede hijjugun kanni faddiɓe miɗen pamtina du gomnati e agence uji ɗin wakkati fuu kono hani dimma mo leydi hokka on heɓo gam nde hana noon mo wuuri mo allah yaari leydi saudiya ɓuytan he dimma o hokka leyɗegom kajaɗe
roɓe jehoɓe hijjore hitane hikka de hano ko duuɓi ɗiɗe sappo e jenayno leydi saudia nonni hano hoƴanama lawol kesol nonni gam hano jottitiɓe roɓe jottitiɓe ɓe nonni goɗuɓe deeɗi nonni hano ɓe bawtaye hijjore ɗe no kawjiɗo e filla sigila hokkol habaru fedde ko ho nonni andini nasiru saydi nonni o fantini bandimin mariama kenda
au niveau du Koho.
Hedde Koho no wodi laabi mawdi kanti hojjede ndeni debbo no wondi redu idun tiidani dum heba hijjade amma fayoto lebbi tati no wawi accede yeru no lokotorobe mawbe be mbiri wakati jigommi den keba be deedi mu en chamta der hijjore dem der dubu jinaaji didi e sappo e jeddi min mbowi hebde debbo dimudo le hijjore dum do hegaaki fey seeda ndene ayi no wodi hijjoytobe hokkobe cede keba acce mbito amma lokotorobe wallobe rewbe beyna ben ambe jewde cella rewbe hijjoytobe ben e wondube deedi ben no kaani ngada golle mun no wodiri hitande hikkande min ummakelaw wodi du min bindi de rol hokkude minister hawjinde filla cellal balli bibbe leedi ni e wiide to dum fillito gan ko wado fudo koy amin
question de responsabilité
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
ñande fu do studio kalangu yewtere pindinol
jude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
min garta nder suudu haalni yewtere men pindinol ni har ardiɓe sigila janginol ɓe leydi Niger Burkina e Côte d'Ivoire ɓe kaali ñande asawede noonni nder gallu ñamey dow tittinkinaki noonni hano watte nder janguirɗe hano potorɗe noonni ɗemle wuuro ɗe e kokke sembe sidi o ni no hokkan sukaɓe ummatore ɓe leyɗe men afrique noonni faama law dow janginol gol wakkati on ɗon ni Alassane Kouzi noonni Mohamed Diadimi noonni o fantini o yewtidi e ɓi leydi Burkina noonni kombari Isaka Hervé nonni do ko ciwata hano fi o nonni mo hawje filla hano sigila mo cede ya wonani ko haali
nawtorade demle meden jangina no lawol non ko watta jande darto der leyde meden andal du hebo sanne no kombari Isiaka Hervé goto tawado der fedde janginobe leyde hirnange Afrika gan sodon dirde emda e portal der leyde cede ya wo wiri
faut reconnaître que nous
dem le meden de no dangare lobbe mawde sanne ko watta labi jande der leydi meden darto
différents états
noy watte ko dum anda nawtorade dem le leydi meden jangina no lawol ko watta jande darto der leydi
alors la connaissance en elle même
hana ko janginte dum der jangirde leydi meden woni sadornam ko hada jande den wada sembe demgal nabi en dem le de janginirte den kanje tiidi jukabe ben pamade fa digina jandeji misali suka jang ko der jangirde pamarde mo hida ekkintine hisabu na limgal der dengal mum no hoyenan dum sanne burde der francire ganko nata lokkol no wawi limi wadi hisabu der dengal mum du no andino becce wadirti fu denne de demle meden de nawtorama der lokkol no windirte tan cukabe meden be kaja ko hori fu hoyenambe
et avancer rapidement
dum woni sadorma gondo no hada demle meden de nawtore sukabe jangine
nous avons plusieurs langues
leydi meɗen ɗemle mum no ɗuuɗi nokkuje gon du suɓade ɗemgal gal cukaɓe ɓen janginirte kantiɗi gande galɗo suɓama waɗan wi'oɓe ko saabi ɗemgal en adaka ko hani du woni to irɗum he bandum faddo himɓe ɗemle ɗen fuu no potu noon ɗemle ɗen nawtore wakkati himɓe paamoyi nafakka majje fuu ɓe mbi'an gal ɓuura haalede gal acce cukaɓe ɓen
janginirte
gomnantina janginoɓe goni ngala no kokka ɗum sembe
le fait de comprendre l'importance de la langue nationale
nafakka tawaka nder janginirol ɗemle hana himɓe fuu andani ɗum misali saaroɓe de gatti cukaɓe mum en lokkol gan kala francire waɗi ɓe gatti ɓe gande ɓe kala ɗemle maɓɓe tanno ɓe mbi'an say sukaɓe ɓen acce wuuro ɓe jooɗo amma de ko e saaroɓe cukaɓe jangoɓe ɓen e janginoɓe mum en fuu ko e mum en pirtama dow nafakka nawtorade ɗemle neɗɗo maɓɓe fuu tittinkinto saaroɓe ɓen nanan belɗum cukaɓe ɓen du jande mum en ɗiggam natude lokkol woɓɓe no miila ko yehude ekkitade ɗemgal feereyal gonnoon tawi du ɗum hana natude lokkol warde tefude andal noon keɓol andal gal du sey to ɗum nawtorake ɗemgal gon ɗum janggina
nonnon gaɗa habaruji ɗin fuuno jaɓɓitoɗon har ko ƴewata Batu joɗa kala en ko bandimi Mohamed Touré mo studio tamani yottinta mo Mali noon yottinta to jadira amen noon dow ko ƴewata ɗumen woni boomi ɗi ummatore waddi dow ko ƴewata kokkol habaruɗi fondation Hirondelle ɗo min dena ton habaruji mi e fulfurde sayni mbiyeni kirten to jaam hirti
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum